Don't know.
Sura yako baby ni tamu tamu. Mwendo wako bubu ni tamu tamu. Nataka ni kupe mapenzi tamu na usini ache. Nataka ni tembe na wewe na usini ache. Nataka unishow samliko pumpum come close. Nachana na mambo mingi. Your body looks fine, come take some wine my love. A bright to be.
She's a tall, beautiful Mujukuyu. Ono wana simanyo wa itila konle mukayu. Mekoma mpira kute kubwani mite ningamani yu. Ona tamutia gwentia watayu.
Sini kujawa, kaskoto ne wangwato na mawezi kujati. Wana muwaro mruji wa musika kaskoto na mawezi. Na mawezi, na mawezi. Apis the production.
Matosi machoni.
Kujiko ndamango mte satari na purani. Baba.
Nipe mapenzi.
Mwano mwote bapima kumezani.
Majosi machoni.
Kujiko ndamango mte satari na purani. Baba.
Nipe mapenzi.
Mwano mwote bapima kumezani.
You to sleep to start. Lipstick on your lips you shine. When you sing you sound like a bag. On a mango tree you are sweet. Oli murunji. When you nwanji, usini ache. When you wangu, uli murunji. When you nwanji, usini ache. When you wangu.
Omurunjo nefena mujikiri. Abobo sanga tunde na bochi manyeba chapiri. Nandala na kusanze waliko biri. Otunuza masago bukambwe. Bagara, ebyo kuyombo kuruwane vyo neta. Never love haters, bali tusanga mata. Simanyi obanze kuyite kawaida murusoka. Kakuite kawuda.
Matosi machoni.
Nipe mapenzi.
Majosi machoni.
Kutiko ndamango mjesatari na purani. Baba.
Nipe mapenzi.
Mwano mwote bapima kumenzani.